Kantuni funa zona.
Rap guru.
Nondali jinsi chansi. Chansi. Nondali jinsi chansi. Chansi. Niyagugu panga iwangu. Chansi. Agugu tondezi ya gubenzuma. Chansi. Nondali jinsi chansi. Mebo. Chansi. Nondali jinsi chansi. Chansi. Ia upanga iwangu. Chansi. Yagugu tondezi ya gubenzuma.
Can't believe vakazi mweba futila. You know I'm looking for love. Monga nyimbo ya mwila. Then all of the sudden ukamba wani kumbwila. I'm falling for you. Ona ni tumbwila. Kuwama ni kwa mene silika na ulinako. But I think soon ikonde konda count kuzanako. Cause date ya first tunabwila na kagulu. They say money talks that day in zichulu. Tukione tuwa kutubai zona. But you're still craving for more. Hey, sindi ne dona. Silika na jinga dating ekantu. But sinifu na voya mbozi visa wantu. Because I'm not sure if I'm ready for this. Unga dabwe marapa wakuchai lapo this. Anyway, you're sick point kudala wenzoni sula. Manje oni uzofuna chance, are you sure? Let's face it. You and I neta sovelapo. Tinakata napo, sweet talk yako na imvelapo. That you'll be serious, I'm in for the thing. But I need you to show me not if you try a sing. Cause deep down nine ni makufela. But sinifuna tuwanzako tuwa chikwela. No masovela na kwanu ni zambu bwela. Ndabaliose kuma show sule kakuni imila.
Nondali jinsi chansi. Chansi. Nondali jinsi chansi. Chansi. Agugu panga iwangu. Chansi. Agugu tondezi ya gubenzuma. Chansi. Nondali jinsi chansi. Mebo. Chansi. Nondali jinsi chansi. Chansi. Ia upanga iwangu. Chansi. Agugu tondezi ya gubenzuma. Chansi.
Sugar cane leko cha complain kunghala insane na peni ili mu brand abo siku na kusenu zambo nipe za again mulungu wakupasa chance kamba chairman mu relation ship uzanghala captain au throw a party noti party ya campaign ni kutuwale kumawa ukaone mu present kailuli hot munga keke mu oven. It's you that I've chosen, I'm hoping your heart is open wide like an ocean, your beauty's beyond shocking. Hope nili nayo ni ya kutuzuni washa no my heartbreak munga mutima suhasha.
Nondali jinsi chansi. Chansi. Nondali jinsi chansi. Chansi. Yagugu panga iwangu. Chansi. Agugu tondezi ya gubenzuma. Chansi. Nondali jinsi chansi. Mebo. Chansi. Nondali jinsi chansi. Chansi. Yagupanga iwangu. Chansi. Yagugu tondezi ya gubenzuma. I'm so happy that I found you. My Steve, my love you, my Davi, I love you.
K-Ami Music.
Nondali jinsi chansi. Chansi. Nondali jinsi chansi. Chansi. Yagugu panga iwangu. Chansi. Agugu tondezi ya gubenzuma. Chansi. Nondali jinsi chansi. Mebo. Chansi. Nondali jinsi chansi. Chansi. Ia upanga iwangu. Chansi. Yagugu tondezi ya gubenzuma.